Yeah. Whoa, whoa, yeah. Ndowooza nga sikulaba mbinyumizanye, namasajaga kunyumira ngololeranye. Watolinza nyana nti sekisanye, namazina go ku muziki nga ziniranye. Ndowooza nkakasa okimanye, ntyamu wadde nga nkimanye. Ebyabawala bangi tobimanyi, mbasinga nnyo nkimanyi okimanyi. Wekolole ng'omuvubuka stiff, ewansoli waggolo cliff. Wamugaso nga kikoola left mu bulamu bwasooka. Baby tango keno, tango keno, tango keno, sembere no. Baby tango keno, tango keno, tango keno, sembere no. Sibambe fasi nakuze buno buwale mbwa Versace. Nakuno mukwano kanguba kube mufesi. Nakowa nobula mobuleta stress, stress, stress. Boga my fast kanina nange. Mubiri murungi nakola nze. Making it official batugate. Abatu wala nakale batubate. Wegolole ngo muvubuka stiff. Ewansoli waggolo cliff. Wamugaso nga kikoola left. Mubulamu bwasooka. Baby tango keno.
Tango Ken.